de Isa wonno der duniyaru o hali no hala labi didi lawol yaajungol e lawol paadungol wakkati jimmaade en gonakina do lawol yaajungol lawol ngol yo koyungol no wona antan won do lawol ngol a wodi yaadiraabe wonbe der lawol ngol no wada ko boni burima na wawi wadde ko jidda fu do lawol ngol haada ko fay gootum do lawol ngol gam ngol lawol seedaani no weli seedaan ta wadi ko boni gam ta wadi ko boni a wadi Allah du ko boni lawol yaajungol ngol lawol seedaani ngol wiyata kina gasin lawol yiite jahannama yiite yo wuro jukkere jokkuɓe lawol ngol famayi ɓe jaarete nder yiite fay gooto wawata wurti nder yiite ngen no wuro jukkere wakkati fuu Allah yaata nder wuro ngon tawaɓe ɗon fu seedi e Allah wakkati fuu sona yiɗi tokkude lawol paaɗungol ngol se artuɗa ɓaduɗa leggal palangal Isa a wawata tokkingol to a daraki to leggal palangal Isa so a waɗi ko boni a wawata yeyi dow lawol ngol fa bawa yode dow lawol ngol se ɗaɓɓa Isa yaafo zunubaji maɗa se getta o gam o mayinima dow leggal palangal taggal ɗum yigira e ma no wawi salade ma amma a wonata an tan gam Isa yaadan e maɗa dow lawol ngol o domete o yaara wuro Allah ton a heɓan sey wakkati fuu.